Day.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
On the pit.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na vanzake. It's a ladies night in and ati no doubt. In and have a guide nendo mwapo 1-2. Time yaze kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na vanzake nupope za timeru. Jenny, Tinda, Tasha, Messi, na wanga. Love una vicho kama Galeza you can die Mendo yose ya bidi ni nangeni sama Awe mwandi I really tried Panoni ni na bipi Tempa plus na mashoko Mutima na valako na kumako na loko Heartbreak vena vamo mwaloko Inaishi lefao kufikoko Solution ni bia Ifuna chevi bia Take two chushe my dear Eze ni some timanje hapa sini mufuna pomonia Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night in and ati no doubt In and have a guide nendo mwapo 1-2 Time yaze kuma 0-2 Nati festi nifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake na pope za timeru Jenny, Tinda, Tasha, Messi, na wanga
Zati ya choka pano popoka Benze babolo mutenga muchipiki motoka So chifukushi naende naenda kufopoka Taba nikaiganiza, sinza ekwanisa Gelo wanga nichilimba vama endoliza My Mona Lisa, uliveve pizza Vama labu vima paya ungalize wilo Sembe labu ni ekiza muninga age zero
Umu batoto batoto
So nipasile botolo ni kondolese kigo
Gelo wanga na news aenda ku girls night out Ati aenda na vanzake It's a ladies night in and ati no doubt In and have a guide nendo mwapo 1-2 Time yaze kuma 0-2 Nati festi nifike kukweba lili Gelo wanga na vanzake na pope za timeru Jenny, Tinda, Tasha, Messi, na wanga
Gero wanga boy angala na pamenda Pachi besa boy Mo feeling up na mbivero boy Original Bukasa Check Miss J on the beat
Na wanga